E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei me ngā upoko kōrero o te wā, nā te pūtea tautoko a te māngai pāho. E whai ake nei e te iwi, ai rānei I whai hua te pūwerotanga o te tokomaha I ngā rā tatanei. Anā kua whakarewa hōtaka hou te ratonga ipurangia Amazon e whai wāhi ai ngā pakihi Māori hou ki ngā ratonga whakangungu, ratonga hangarau me ona tini kiritaki katoa. Me ngā tai pitopito hā kinekina e whai ake nei. Ai rānei I whai hua te pūwerotanga o te tokomaha tāngata I ngā rangi a whakatānei, koe rā te pātai ki a tākuta Rāwiri Jensen o te kaupapa uru tā Māori.
Kei te tatari au kia kite nei te tataunga o ngā mea kua werohia I enei rā e tōru nei. Pai ki au tērā tūmomo whakahaere. Kia tokomaha ka tai atu I aua rā e tōru. Ko tako a wangawanga nei, a mena I pōhiritia te hunga Māori. Ki te kore he maumau taima tērā.
Kua whakarewa hōtaka hou te ratonga ipurangia Amazon e whai wāhi ai ngā pakihi Māori hou ki ngā ratonga whakangungu, ratonga hangarau, tai atura hoki ki ona tini a kiritaki. I mahitaia Amazon ki te kaitatau Māori nei ki a Donna Marie Ryder ki te whakarewa I te wāhanga penapena pūtea, a ko te kai whakataki he wahine ahutengi, ara ko Tanya AI, te ingoa. Hei tā Donna Marie Ryder ka pātai kia Tanya, a mana e whakamohio heha te aha e pāna ki te whakahaere me te penapena pūtea. Nā kua roa tātou te Māori e noho whare kore ana nā runga no hoki ngā tāmitanga a te kāwanatanga o tira, ngā tāmitanga a te whakawaimehatanga I a tātou I roto I ngā tau mai rāno I te tainga mai o te Pākehā ki tēnei whenua, ko ia tēnei ko te whakatau a Rāhui Papa o Tainui Waka.
Kua puta te kōrero I a te manatū mō tika tangata, karekau no tēnei kāwanatanga te he, karekau no te kāwanatanga o Nguatu I a rātou, o Nguatu I a rātou, no mai anō tēnei. Kua tau nei ki runga ki a tātou. Me te āhuatanga, me takahuri. Me takahuri te whakaaro ki te whakahiato I te ora o te whānau, arā te āhuatanga o te whaiwhare.
E kore te kaunihera o te raki e tauawhi I ngā mahere e tohu ana I ngā whenua tapunui arā I ngā whenua e taka ana ki raro I te whakaritenga SNA ki roto I tā rātou rautaki mo te rohe. Hei tā tētahi o ngā Māori kei te kaunihera a moko te pania kua whakarongo rātou ki te tini o ngā whakahē a te iwi engari e hari te mea kua tino kore kore rawā tūnei te SNA nei. Hei tā moko te pania ko te whakatau kia kaua e tauawhitia ki tā rātou rautaki he tohu kei te whakarongo rātou ki ngā hiahia o te iwi. Kua hui ngā hapū o ngā puhi ki te wānanga I o rātou whakaaro e pāna ki te rautaki wai hou a te kāwanatanga e kia nei ko ngā wai e toru. Ko tētahi e mihi ana ki te rautaki nei ko te minita o mua o te kāwanatanga o reipa ara a Dover Samuels. Hioi kāre te katoa o ngā rangatira o ngā hapū nei e mihi ana. Hei tā etahi o rātou ko tētahi o ngā māharahara nui kāuri I te whakahuatia ake I tēnei wānei ko te mana e puritia tonutia ana e ngā kaunihera ārohe. Kia hatia, hei tā Dover Samuels e tika ana kia whakahou I ngā whakahaere mo te wai, nā te mea kei te hē I tēnei wā. Kia hitreiria I nai anei, aurua rau a te kau mā whitu kēhi kō Fiori Hou kua hua ake I te rohe o New South Wales I te rua te kau mā whāhaura nei. Hei tā te Premier a Gladys Berejiklian, ko te whāinga nui kia pūwerohia te waru te kau orau o te hunga o New South Wales ki te rongoā ārai. Rima te kau o ngā kēhi o te wā nei I roto kē I te hapori e haerere haere ana I mui te whakamohi o tanga ake a kei a rātou te kō Fiori. Ko ngā wāhi mahi me ngā kāinga o te tangata, ngā wāhi nui e horapa haere nei te kō Fiori Delta I tētahi ki tētahi I tēnei wānei I roto o New South Wales. Nō reire te iwi e whai ake nei ko ngā tai pitupito hā kinekina.
Tune in to Dal Husband every Monday morning from 10 o'clock on Pākīwaha. Current affairs from a Māori perspective in English, here on Wātea, every Monday morning and repeated on Monday night, or listen to Pākīwaha on the go. At watnews.com.
Kei hea mai he hautupua I tu atu I Alisa Carrington o te aitanga a Mahaki I whai ia I ngā mētara koura e rua I te taumā heke heke o te ao I nanahi. Arā ko te tuatahi I roto I te K1 ruarau, ka tahi ka mahitahi rāua ko Caitlin Regal I roto I te tau whāinga K1 rimarau mita takirua nei. Nō reira e rua ngā mētara koura ki tēnei hautupua o te ao Māori. Koe mahuta ake te hauora hinengaro, hei take kōrero I te taumā heke heke o te ao I tēnei tau, hei tā Kana Nahu Andrews e rua tekau ngā tau no Ngāti Porou me Ngāpuhi I te whakakoretanga o te taumā heke heke I tērā tau, ka uaua mōna te maranga ake I tōna moinga, he nui hoki ngā kēhua I roto I tōna hinengaro, hei tāna waimari e ia I te tautoko a tōna whānau, kua tai atu nei ia ki te taumā heke heke I roto I ngā tauwhāinga mōhiki. Mai tai. Oe no rei tiwi, koe ranga hā kinakina, kia ora tātou.
Nā no rei rei te motu, mā wāte, mā te reo, hei pakamārama.
He mea tautoko.
Ko nā te mānga.
Hei pā.